inasikizana nawe, damu yangu inasikizana nawe, uhusiano tuhusiane mimi nawe, uhusiano tuhusiane mimi nawe.
Kucheki ukipita nilizuva nikapotea kwa dunia ya mahaba, nikaomba tupatane tujuane wimalize hii kiu ya ukame.
Damu yangu inasikizana nawe, damu yangu inasikizana nawe, usia
mie na kufuata bado sijashinda vita, ujasarenda. Baby please, baby please, be my one, there's no one that can replace you, no, no one.
Damu yangu inasikizana nawe, damu yangu inasikizana nawe, uhusiano tuhusiane mimi nawe.
Baby, damu yangu inasikizana nawe.